wena u rhandza u lunghisana uve a ngondo ya wena yi fana ni kamba hambi wo hlambola nsati a famba mfala yo
tshamahambi
wo hlambola nsati a famba mfala yo
tshama Sunday.